goni assay jeenay lewru men ko duɓijinaaji ɗiɗi malason ɗon kettino habaru sukaɓe ummator ko studio kalanko waddanta on geƴƴiri mo woni hokka on habaru o aissa maddo wadde e monde farida ma foof ma farida noɗɗon ka irɗi habaruji gaddanɗen sukaɓe ummator kettintoɓe en
nde jeƴƴiri ayni men jahani on tonɗen gayede région dosso inna sukaɓe ummatoɓe iɓe gakkol ko sikar de lewru sumere nde habaru men ko findino men jahani on tonɗen gaari maraɗi nde luumo majjum inna sukaɓe ummatoɓe gatta gollel ado are min kantinayi ko min bowiri ñeñe fuu pijo coñinɗo ɓandu men
bannirawo illa hanne caka jemma ɗum fuɗata limugo kugol fee ɗum ko ɗum watti ɗum ɓeydi asayeje ɗiɗi ɗo nder gallura ñamay ko fuɗata janɗe jeenayi ko jemma yahde janɗe joyi ko subana
jaɗɗira ayni joytati yahgo sappo e nayi lewru may en itti balɗe ngam fukkinol hakkillo nde gari me on ko niger dow majji ni sukaɓe ummatoɓe goni ga sigilaji maɓɓe ko kuda are ko e gaɗi loso e joynayi lewru avril yahgo loso lewru may ko duuɓ ujunaji ɗiɗi e loso ko e gani e gakka himɓe ko gala ceede ko yahata sodno hoore maɓɓe are ko hisinta ko e maɓɓe se min kettino haboru ko waɗimi kon firti ɗeñal fofudde
c'est pas pour la première fois que nous
wona nde woni arande komiɗen gaɗa dokka ngal ɗum waɗi duuɓi koɓiɗen ballita ka mballa du ceede amin min gaɗirta ɗum ba komiɗen gaɗa noddala yahde to nimɓe ɗunda amma allah eno fi on wontiri wona mo hen noon fuu wawi wallititde goɗɗo gam hoore mum miɗen kawra ñamdu ceede mane kolte kawrol ngol no waɗirte ɗereji min gatta windude takka nokkuje fuu e dow internet min jatana nder bangueje boɗɗiɗe tawaɗe filagu gallure nde ko anduɗon du no wodi nimɓe illu min jinoɓe miɗen andi koɓe mbawta humtane ko e mabɓe ha juji kewɗi allah eno fi leydi ndin wontiri
vu la situation du pays
gaɗa ñami région zender kanjum warti ɗiɗabo dow guure gum coronavirus
sukaɓe ummatorɓe région en ni ɓeɗon gaɗa sigilaji gam firtande himɓe ko e imma sennangoɓe kulle koɓe gollirta kamɓe keɓa ɓe kisina ko e ñawgu coronavirus min kettino Fatuma Zara Abdou ko ardiɗo fedde ONG den elin o haalani bannimen Mustapha Mamma
par rapport au coronavirus
dow ñaw gongu coronavirus mais onti ko e himɓe e sennangoɓe are ko e hissinta ko e maɓɓe gam majjum min puɗɗiri e garin makahi inde min canniniɓe are e kuma janguirɗe Modibbaku inde min sanniniɓe cumɗe e commune 3 e commune 4 e tonɗen wuuro kasu min jarniɓe are ko e hissinta ko e maɓɓe ñaw
mesure de prévention
bannirawo e andi nder lewru sumaye fuu jokkolle no gaddana surba e maɓɓe dokkal ɗum wartike hunne o fina tawa wai a waddanama no ahan
imi ɗonni heɗi um an tonɗen gaya nder région dosso fina tawa no ko sukaɓe ummatoɓe giɗɗi gaɗa nder lewru sumere se min cettino ko fadel aliou waddini men ɗum kon firti ɗengel fofurde
koɓe kokka ɗum nder mum no tawa pakeji sukar kañum e tamoroje e buuɗi ujunaji nayyi e kemenayyi ceede kaddule julɗe ɗum wonno ko sukaɓe jokkolɓe gaddi kokki sukaɓe muɗum e rewɓe ɓe aadi dewlan yahda yesso kondan gam hollude yidde hakkunde mabɓe e rewɓen noon
aywode noyi konda sicret
mi yaari kay sicret e kolte julɗe e ceede morogol ni yarete ceede gaɗɗoje hano ujune joyi yahde jeegoo en kan yarete gam woɓɓe deni jaray ɗum iɓe keɓa basa ɗarma caka mabɓe e surbaɓe ɓe
e konda
o woni bawɗan kan woni ujunaji tati kanko kumi himɓe wuuro mabɓe ceede sicret kanko ɗo mo waddanamo kolte julɗe tawangal amin nonni deni mi yaray ɗum o nanta belɗum no tilsi neɗɗo yara ɗum
tawi du wakkati mum sukaɓe rewɓe woɓɓe no kenno kettini fakkandu konan gueɗoji mumen ɗi gadde
wallahi ayway mon
wallahi mo waddanaka sicre guina dey mi anda mo wodi niya na o wala allah kan andi ko waddante surbaɓe ni gimmi inde mi waddanini
ɗum no ko laati wona hannde ɗum fuɗɗa kanon woni ɗum wañƴitake ni no ɗum worno arande ni enna yerno ali kaka goto e sahiɓe joɗiɗo hadde laamu leydi gaya haaliri
iyon wo
minen waldere amin fuu min ummidinno nde julɗe no gara warde miɗen cooda katare guda ɗiɗi paɗe koyngal gotal min tokkina kemenayyi ko hande ko denno no feerodiri ceeda denno ɗuɗano hannden ndu wala filla jon sembe emo wala sembe
bako tawa saɗarmaji no woodi har filla arzuku yimɓe no mbuuri no tiɗiri fuu haɗay sukaɓe ummatore gaya no telsina koye muɗum en heɓa jettina oɗo aadi e dow fi yidde hakkude maɓɓe eɓeɓe jiɗɗi ɓen endan wadde moƴƴer nde ɗo gandu konda ni hokkude tawangal ngal ɗo sembe
tan maraadi men jahane onno reebe soodo are dallumo ko wartini sukaabe ummatoobe bostoobe dallumo goller ko egata ton to nangon gobbe e ado are
golle deni de belu himbe go bodde beladon amma du wartike golle non to sukaabe ummator kambe keba ko be jogiti men kettino ko lildo men
Kanta wa kana enda lumo mangongo maradi, noku to himbe na njahana ngarta sane ele leuru suma yendu endang, reo beje chodobe kule ayang soare kule fakewe jude mudu yem. Nun sabi ebe kwaje chukaloy, ndondo toko kule de yara nape to motaji mape, na yara nape do lawul. Nasiru, goto esukape rondo tope endang, uholi o wiko bendondo to himbe dung, ebe keba asete sete ndere mudu.
Nile alumajini.
Mi ayijo na mpide bara weni gwandala. Watu gomeba, watu gondo mi hepa kwenye amami. Segonga toro nuwoji amande nito na hepa chede fu yita torakam
kana shan wala
sukabe hebe kanyi wonko golote ir golde endan nonno du kono rewbe du kondan nonno nana ndakam majjun sabu sukabe na ballabe wakati me gadi chogu ngurondo nobe madam Boubacar momin potti le lumo do endan o wi hunno ko lati na hani walle sanne
wonga abude
wonga ko gimi sukabe no gada kuure non ko moddi ga idun wallabe e gurnam ma o jana jomu are yotto to hojata taxi na adaideta hokke no gai na sappo deni a hawri dun kan wa dauta barki
Ba ko ta sukabe hewbe no woni e gollal ngal endan wobbe mabbe ngalaana keba ko jidde e golle de honono Abdullahi no wonde DK biddo o jiakana buzam o wi wallahi golle de ko mo wada de wala mo heba ko yidi e gollal ngal
baba ay ki ko enen
golle ngala jondo mi dewli nani mi do wodi sukabe de gon fanya loma budi hamre no tidani kan nani du fa hande nyangu wari naati bonni hunde fu tani mi ela Allah waddana nimbe ko yirna ko suma yarande fu mi ngala mi de ngada
bamu ajon ko men
haba hardo no gayir harto sapporu hawra dun endan hunnon ko lati no walla sukabe endan sanne gam batte Allah ebe keba ko be nyaami der mu be kebandu kondan ko be desiti dun du wallo wan jomun heba wada golle mudun godde do fi kondar to tewteru mud
jon seminata der fijo chonnyinol balli
fande dem moone den de lotobe bal on ko feni futta yey derni fijoji majjum on ko fiki bal joy ileru mai ko dub ujinaage didi ilaso gan nyaw gungu coronavirus nato do on ko fijoji ko hani wada on ko dub ujinaage didi isapo e joynay ko yaago dub ujinaage didi ilaso
joni on fedde feni futta holli ko burni dinoro wala hakune pelle latoje bal en kanon ko pelle jahondo inne leydi niger ko watte afrika kanje ni woni fedde ko yaata ka woni as woni def kanjuma fedde
Fajo nini ton fedde den mon dende latobe balni unko sipel ligni o yahoki chumbe ujinaji sappo hade latobe bal onga hisina ko mabbe nyogungu coronavirus
do men kantani on habaruji amen kuska ummator miyetti kettinaki on kettinimi on baa hettinago do habaruji on e nyo on lamba tatti didi imajoy dola e ertel on jobata budi ko goto